Well, what's next, we hope, is that these political leaders, along with others, will get down to business and talk seriously about the future of the country. I think that's what the...
Waxaa iga waxaanu rajaynaynaa in hoggaamiyeyaashan siyaasadda iyo kuwa kalaba ay wada fariistaan, hawshoodana si dhab ah uga wada hadlaan mustaqbalka waddanka. Waxaan filayaa inay taasi tahay waxa ay dadka Soomaaliyeed doonayaan waqtigan. Waa ay caddahay waxaa jira nidaam doorasho oo la isku raacay Sebtembar 17-keedii sannadkii tegay, taasoo ah doorasho dadban. Inkastoo aan ka niyad jabay in nidaamkii dastuurku dhigayay ee doorasho qof iyo cod la gaari waayey, haddana muhiim ayay ahayd in heshiis laga gaaro nidaamka doorashada. Hadda ayaase loo baahan yahay in heshiiskaasi la fuliyo. Marka waa war wanaagsan in hoggaamiyeyaashii siyaasadda ugu waaweynaa ay hadda Muqdisho ku sugan yihiin, ayna diyaar u yihiin in la wada hadlo, waana muhiim in ay kasoo dhaqaaqeen taagtaagsigii siyaasadeed. Waxaa la joogaa waqtigii shaqo dhab ah la qaban lahaa. Hadda waxaa la joogaa xilli wax heshiis la gaaro amaba wajabo. Doodahani waxa ay soo socdeen 8 bilood ee ugu dambeysay. Haddana waa waqtigii heshiis la gaari lahaa si degdeg ahna hore loogu dhaqaaqi lahaa hannaankii doorasho ee lagu heshiiyey.
We've come up to these discussions many times in the last 8-9 months, and now it's time to reach an agreement and move forward rapidly on an agreed electoral process.
Qaar ka mid ah dadka Soomaaliyeed iyo siyaasad qeexayaal aanu la hadalnay intuba waxay rajo xumo ka muujinayaan kulanka la filayo in xalane markaasi uu ka dhaco oo aad adigu fududeynayso. Maxaad ka rajaynaysaa kulankaas? Meesha ma ka saari doonaa isor fadhiga siyaasadeed?
Somali leaders, Somali political figures have a long tradition and culture of coming together to talk through their differences and reach conclusions and decisions together. And I remain confident that if these leaders are able to meet, and I think they will be able to do so.
Hoggaamiyeyaasha Soomaalida iyo siyaasiyiintaba waxa ay leeyihiin dhaqan soo jireen oo ah inay isku yimaadaan oo ay ka wada hadlaan, kala fakar duwanaanshahooda ayna gaaraan gabagabo iyo go'aanno wada jira. Waxaanu baaqi ku sii ahaan doonaa kalsoonida aanu ku qabno inay hoggaamiyeyaashani awoodaan inay kulmaan, oo aan rajaynayno inay heshiis gaari doonaan, ayna gaari doonaan meel ay hore uga sii socdaan hannaanka doorashada. Waxaanu dabcan sii wadi doonaa wada xiriirkeenna aniga iyo wakiilada kale ee diblomaasiyiinta. Waxaanu sii wadaynaa inaanu la xiriirno dhammaanba siyaasiyiinta muhiimka u ah hannaankan, sida madaxweyne Farmaajo, ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble, dabcan hoggaamiyeyaasha maamul goboleedyada dalka, madaxweyneyaashii hore Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo kuwa kaleba, innaga oo ku adkaynayna in ay sii wadaan wada hadallada, iskuna dayaan in ay helaan wadiiqo hore loogu sii socdo. Waxaa kale oo aanu doonaynaa inaanu xusno inaynu siinayno taageero dhinaca tasiilaadka, iyadoo taasi uu codsaday xafiiska ra-iisul wasaaraha. Waxaana ku raacay xafiiska madaxweynaha. Waxaa kaloo aanu diyaarinaynaa teendho ama hool ku yaalla garoonka diyuuradaha, innagoo sidoo kalena bixinayna tasiilaad dhinaca keenista ergooyinka maamulada dalka ee Muqdisho. Waxaa kale oo aanu AMISOM kala shaqaynaynaa sugista ammaanka. Marka waxaanu rajaynaynaa in wada hadalladani ay hore u sii socdaan iyagoo ka dhacaya meel ammaankeedu sugan yahay, sida ay isku raaceen siyaasiyiinta Soomaalida.
We look forward to these discussions moving ahead and taking place in the protected area as has been agreed.
Mr. Swan ayaa sidoo kale weydiiyay, waan fahmayaa in UN-ka iyo saaxiibada kale ee caalamka ay door bidayaan in Soomaalidu ay iyagu xalistaan arrimahooda siyaasadda, balse ka goob jooga ahaan arrintan si dhow ula socda, yaad isleedahay mas-uul bay ka yihiin isor fadhigan siyaasadeed?
I think that there have been obstacles along the way from many of the parties, but it's important to focus now on the future and on getting to this next critical stage. There is agreement on the electoral model.
Waxay ila tahay waxa soo jiray caqabado muddo soo socday, kuwaasoo ka imanaya dhinacyo dhowra. Waxaase hadda muhiim ah inaynu diiradda saarno mustaqbalka iyo sidii looga gudbi lahaa xaaladdan adag. Waxaa jira heshiis laga gaaray nidaamka doorashada Sebtembar 17-keedii sannadkii lasoo dhaafay. Hadda waxa taagan waa in la fuliyo heshiiskaasi mar kale haddii aan ku celiyo. Waxaan kalsooni ku qabaa in haddii hoggaamiyeyaashani ay isku yimaadaan si furanna u wada hadlaan, ay imanayso meel ay fududdahay inay gebagabo gaaraan, taasoo u ogolaanaysa in ay hore u sii socdaan. Waxaan filayaa taasi waa tan ummadda Soomaaliyeed ay ka sugayso.
that they will be in a position to reach conclusions that allow the country to move forward. I think that's what the Somali people expect of them.
Ergegaarka ee qaramada midoobay ee Soomaaliya James Swan ayaa waxaan kaloon weydiiyay hadii kulanka la filayo xalane in uu ka dhaco wax heshiis lagu gaari waayo ma jira qorshe kale oo ataa bedelkeeda haysan.
The critical point is, of course, that they discuss and address the issues that continue to be dividing them, and that on the basis of that they reach agreement.
Waxa hadda laga marmaanka dabcan waa in madaxdani ay ka wada hadlaan kana doodaan arrimaha taagan ee si kala qaybinaya ayna ka gaaraan heshiis hore loogu sii socdo, balse sida aynu ilaa iyo hadda innaga iyo saaxiibada kale ee caalamka ku celcelinay uma jeedno in wadiiqo kale ay furan tahay, sida doorasho aan loo dhammayn iyo muddo kororsi iyo waxyaabo kaleba, kuwaasoo dadka si weyn u sii kala qaybin kara una abuuri kara xasarad siyaasadeed tii ugu xumayd. Marka xalka innaga aragtideenna waa in hoggaamiyeyaashani ay isku yimaadaan ayna heshiis ka gaaraan fulinta doorashada.
Is for these key political leaders to come together to reach agreement on electoral implementation and to move forward so that leadership can be selected through a competitive process and the country can move forward.
Su'aal kale oo aan weydiiyey Swan ayaa ahayd heerka aaminaad darrada ee u dhexeysa madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada qaar. Waxa uu joogaa meeshii ugu sarreysay abid. Ma isleedahay doorasho la aamini karo oo xor iyo xalaal ah ayaa iyadoo xaaladan lagu jiro dalka ka dhici karta?
Well, this is why the parties need to discuss their concerns and reach some agreement on how those can be addressed and alleviated. Indeed, the level of mistrust, the lack of confidence, even anger and emotion among these leaders is troubling.
Tani waa sababta ay dhinacyadu ugu baahan yihiin in ay ka wada hadlaan walaacooda ayna heshiis ka gaaraan sida arrimahan loo wajahayo, meeshana looga saaro heerka is-aaminaad la'aanta, kalsooni darrada, carada iyo dareenka u dhexeeya hoggaamiyeyaashan oo ah mid dhibaato ah. Mar kale waxaan xusayaa kuwani waa hoggaamiyeyaasha waddankan, waxay u baahan yihiin in ay meel iska dhigaan dareenkooda ayna wajahaan mustaqbalka iyo wanaagga dalkan, taasoo micnaheedu yahay in aysan si buuxda isugu kalsooneyn. Waanan ogahay in aysan isku kalsooneyn, waa inay wadiiqooyin u helaan hannaanka doorashada lagu qabanayo iyada oo loo marayo nidaam sugaya ammaanka doorashada, iyada oo sidoo kalena loo marayo hay-ad maamusha doorashada, taasoo keeni karta in ay ku xasilaan farsamooyinkaasi ayna ku kalsoonaadaan.
There are solutions. We've seen time and time again that Somalia's leaders are actually extremely creative and imaginative in coming up with solutions. And this is a time when their country needs them to do that.
Mr. Swan, ayaan weydiiyey, ma jiraa walaac aad ka qabto in dagaal sokeeyo uu dalku galo, adoo xaadir ah haddii aanay dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah aanay heshiis ka gaarin arrimaha doorashooyinka?
I believe that the Somali people and Somalia's leaders understand that taking the country back to violent conflict would be a huge failure, a failure of leadership.
Waxaan aaminsanahay in shacabka Soomaaliyeed iyo hoggaamiyeyaashooduba fahamsan yihiin in dalka oo qalalaase la geliyo ay tahay fashil weyn, fashil ku tahay hoggaamintooda, fashilna ku tahay jiilka mustaqbalka ee soo socda. Waxaan hubaa hoggaamiyeyaasha Soomaaliya ee hadda ku shiraya magaalada Muqdisho ay si buuxda u aqoonsan doonaan in aysan doonayn in ay taariikhda u gasho in ay noqdeen hoggaamiyeyaal ku fashilmay dadkooda, kuwaasoo awoodi waayey inay heshiis ka gaaraan arrimaha tooska ah ee hirgelinta doorashooyinka, taas beddelkeedana ay dalkooda dib u celiyaan. Waxaan rajo buuxda ka qabaa in hoggaamiyeyaasha maanta midkoodna uusan ku fekerin in uu sidaas sameeyo.
We're unable to reach agreement on some rather straightforward matters of electoral implementation and instead took their country back 3 decades to renewed confrontation and violence. I certainly hope that none of today's leaders would think to do that.
Waa maxay falcelintaada guud ee wixii dhacay February 19-kii oo ahayd in dowladdu ay awood xad-dhaaf ah u adeegsatay dad mudaaharaad nabadeed dhigaya isla markaana ay joojisay?
We and other partners have expressed our concerns over what occurred on the 19th of February. We think it's been very positive that subsequent to that, there has been renewed dialogue.
Aniga iyo saaxiibadeena kalaba waxaanu muujinay walaaca aanu ka qabno wixii dhacay 19kii Febraayo. Waxaan u malaynayaa in ay aad u wanaagsanayd wixii xigay taas, in wada hadallo cusub ay dhaceen oo marka hore u dhaxeeyay ra'iisul wasaaraha iyo xubnaha golaha musharaxiinta madaxweynaha. Laakiin sidoo kale waxaa ku lug leh shakhsiyaad kale oo muhiima oo ay ka mid yihiin guddoomiyaha gobolka Banaadir, madaxweynaha Hirshabeelle iyo madaxweynaha Galmudug. Taasi miradhalkeedu waxa uu sababay in heshiis laga gaaro qabanqaabada isu soo baxyo mustaqbalka dhaca. Sidoo kale waxaa jirtay fursad golaha musharaxiinta madaxweynuhu ay ku diiwaangeliyaan tabashadooda si ay u soo bandhigaan arrimo ay aaminsan yihiin in loo baahan yahay in wax laga qabto. Waxaanan rajaynayaa in wadahadalka noocaasi ah uu noqon karo qaab lagu xalliyo cabashadooda.
But also there has been an opportunity for the Council of Presidential Candidates to register its concerns, to raise issues that it believes needs to be addressed, and we hope that that kind of dialogue, discussion, conversation can proceed as a way to address their concerns.
James Swan ayaa sidoo kale weydiiyay su'aal ahayd sida aad la socoto danjirihii xilkankaaga horeeyay. Waxaa si fudud loogu eriyay inuu su'aalo ka keenay xadgudubyada xuquuqda aadanaha oo dowladda federaalka ay kula kacday muwaadiniin Soomaaliyeed xilligaasi. Taasi ma xadidaysaa kaalintaada wakiilka gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya? Mase ka hor istaagaysaa in aad muujiso walaacyada aad qabto marka ay kuu muuqdaan?
No, certainly not. When there are issues of human rights violations, or there are issues surrounding political rights or media freedoms, we absolutely continue to document them, report them.
Marka ay jiraan arrimo ah xadgudubyo dhinaca xuquuqda aadanaha ama ay jiraan arrimo ku xeeran xuquuqaha siyaasadeed iyo xurriyadda warbaahinta, waxaan dhab ahaantii sii wadi doonaa inaannu diiwaan gelinno oo aannu gudbinno, isla markaana ku soo qaadno mas-uuliyiinta ay khusayso oo aannu si shaacsan ula hadalno. Waan samaynay dhowr mar, waanan sii wadi doonaa inaannu samayno. Waxay u baahan tahay nidaam aan ahayn keliya inaan si gaara ugala hadalno arrimahan saraakiisha haya xilal ay isbeddel ku samayn karaan siyaasadaha iyo ficilada, balse waxa ay sidoo kale u baahan tahay inaannu si shaacsan u sheegno si ay si aad ah ugu caddaato in arrimahani ay muhiim u yihiin dalka. Waxaa taas la mid ah oo aan xusi lahaa iyadoo aannu gelayno xilli doorasho, waxaa si gaara muhiim u ah xuquuqda xurriyadda hadalka, xurriyadda warbaahinta, xurriyadda isu imaatinka iyo xurriyadda abaabulka in dhammaan la ilaaliyo oo la xushmeeyo si codadka kala duwan ee dadka loo maqlo.
Freedom of assembly, freedom of organization, that all of these are protected and respected, so that different and divergent voices within the country can be heard.
Maxaa ku dhacay dagaalkii ka dhanka ahaa Al-Shabaab? Ma jirin horumar laga gaaray sanadkii na dhaafay?
Well, indeed, there have been further efforts against Al-Shabaab, including a continuation of African Union and Somali operations in Lower Shabelle to consolidate gains that had been initiated there in early 2019, and those efforts continue. I would note also that
dabcan waxa jiray dadaalo dheeri ah oo ka dhana Al-Shabaab oo ay ka mid tahay sii wadista howlgallada AMISOM iyo ciidamada Soomaaliya ee gobolka Shabeellaha Hoose. Waxaa kaloo aan xusayaa in ay jirto diyaar garow dheeri ah si qaabayn loogu sameeyo dadaalada caalamiga ah iyo kuwa gudaha ee ka dhanka ah Al-Shabaab. Dowladda federaalku waxa ay diyaarisay qorshaha xilliga kala guurka ee Soomaaliya, kaasoo warbixinadii ugu dambeeyey ka siinaya qaabka loo wajahayo Al-Shabaab. Waxaan filayaa waxaa jira isfahan ballaaran oo ku aadan qaabka loola macaamilayo Al-Shabaab. Waa in ay jirtaan nidaam ka baxsan howlgallada milatariga iyo dadaalada dhinaca amniga, kuwaasoo ay ka mid yihiin dhismaha nidaamka cadaaladda, dowlad wanaagga iyo horumarinta adeegyada dowladda, in laga wada hadlo walaaca la xiriira xuquuqda aadanaha iyo wixii la mida, sidoo kale ka hortagga maalgelinta argagixisada nidaamkaas oo ay Al-Shabaab u adeegsadaan taageerada dhaqdhaqaaqyadooda argagixiso.
I think what we have seen during the course of the last year has been an increased focus on the part of the Somali government, but also supported by their external partners, to take a broader view of the fight against al-Shabaab.
ergay gaar ka ah xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Iswaan oo ka jawaabayay su'aal ahayd ma aaminsan tahay in isorfadhiga siyaasadeed ee Soomaaliya ka jira uu saameeyay howlgalkii ka dhankaa al-Shabaab ayaa waxa uu yiri
The political impasse of the past year I think regrettably has sapped energy from so many other more important national priorities. The political impasse has absorbed
isorfadhiga siyaasadeed ee tan iyo sanadkii tagay waxa ay la tahay waa mid laga shalaayo in awoodi uu ka weeciyay waxyaabo badan oo qarankan muhiim u ahaa isorfadhigan siyaasadeed wuxuu jiitay waqti badan iyo awood badan oo ay hoggaamiyeyaasha Soomaalidu haysteen taana waxa ay keentay in waxyaabo badan oo qarankan muhiim u ahaa ay hadda khatar ku jiraan oo ay la dhibaatoonayaan taana waxa kamida wax walba oo horumar laga gaari lahaa oo ay kamid tahay sidii loola tacaali lahaa xaaladda bini'aadannimo ee Soomaaliya oo meel khatar ah taagan tanina waxa ay hoosta ka xariiqaysaa muhiimadda ah in la xalliyo isorfadhigan siyaasadeed horana loogu sii socdo hanaanka la isku raacay ee doorashada si dareenka loogu weeciyo waxyaabaha qarankan muhiimka u ah sida dhismaha qaranka oo u baahan dareen degdeg ah sida dhamaystirka dib u heegista dastuurka dawladnimada iyo baahinta adeegyada dawliga marka nasiib darro dhammaan arrimahani waxaa dhibaato ku haya ismariwaagan siyaasadeed oo jiitay dareenkii arrimaha kale lagu wajihi lahaa waana sababta ay muhiimka u tahay in hoggaamiyeyaasha Soomaalidu ay xal gaaraan
It includes working on governance and service delivery. So all of this, unfortunately, is suffering because of the distraction of this political impasse. And it underscores why it's so important for Somalia's leaders to reach a conclusion and move forward for the good of the country.
ergay gaarka ee qaramada midoobay Mr. Iswaan ayaa weydiiyay bishii hore waxaad ku wargelisay golaha amaanka ee qaramada midoobay in ku dhawaad 6 milyan oo Soomaali ah ay u baahan yihiin gargaar degdeg ah taasoo ka badan tiradii 2022kii oo ahayd 5.2 milyan oo qof marka aad xaaladan adag kala hadasho hoggaamiyasha Soomaalida iyo saameynta isfaham darradooda siyaasadeed ee arintan maxay ku sheegeen
The humanitarian situation, unfortunately, remains dire and regrettably is somewhat worsening as a consequence of multiple factors, including the recurring flood and drought cycle, including the locust infestation, and of course also impacted by COVID-19.
Nasiib darro xaaladda bini'aadannimadu weli waa sii xumaanaysaa waxaana wax laga qoomameeyay ah in ay uga sii darayso arrimo dhowra oo ay ka mid yihiin daadadka soo noqnoqda abaarta soo laablaabata ayaxa iyo sidoo kale saameynta ka dhalatay cudurka COVID-19 marka dhab ahaantii tani waa xaalad adag waxaan oran karaa in mas-uuliyiinta dawladdu ay si wanaagsan nagala howlgelayaan isku dayga ah in la horumariyo jawaabaha ku habboon ee bani aadannimo taasina waa mid naga taageeraysa codsiyada guud ee bahwadaagta kale si loo sameeyo dhaqaale iyo tabarucaad kale oo loogu talagalay arrintan in looga jawaabo waxaanu shaki ku jirin inin badan oo ka mid a barakacyaasha ku nool Soomaaliya iyo qoysas badan uu si daran u saameeyey mararka qaarkood waxaa xaaladdan keenay isbeddelka cimilada ee sii wada in ay saameyn ku yeeshaan dalka sidoo kale waxaa saameyn ku yeeshay amni darrada iyo saameynta mustaqbalka fog ee iska hor imaadyada taasi oo Soomaali badan ka dhigaysa kuwa aad u nugul
honored to be able to contribute to the response to these communities and to these families But the long-term solution is, of course, improved governance, service delivery, economic development in support of those populations. And that's being held back by this political impasse.
Sidee doonaysa in aad ku xaqiijisaan ama ku taageertaan in haweenku ay helaan qoondada 300% ah ee loo qorsheeyay inay ka helaan baarlamaanka doorashada ama xulashada soo socota?
The 30% women's quota has been a priority in our advocacy in regard to the political process and the electoral process. And the United Nations, as well as other international partners, are firmly behind Somali.
Qondada haweenka ee 300% waa mid aan mudnaanta siinayno inaannu u doodno marka aannu ka hadlayno geedi socodka siyaasadeed iyo geedi socodka doorashooyinka. Qaramada midoobay iyo sidoo kale saaxiibadeeda kale ee caalamiga ah waxa ay si adag u taageerayaan u ololeynta Soomaalida ee qondada haweenka ee 300%. Tan ugu muhiimsan ayaa ah in qondada 300% ah aysan ahayn aragtida qaramada midoobay, laakiin waa aragtida hoggaamiyeyaasha siyaasadda Soomaaliya, aragtida haweenka Soomaaliyeed, ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed, kuwa baarlamaanka ku jira ee dejiyay qondada 300%. Sidaasi daraaddeed, waa muhiim inaannu tani u aragno dadaal Soomaaliyeed si loo hubiyo qaybtan muhiimka
ah. That 30% of the upper and lower house will be held by women.
Mudane Safir, wakiiladii hore ee qaramada midoobay ee ka horeeyay sida Ahmed Duulad Abdalla, Ambassador Mihiga iyo Nicholas Kay waxay gacan ka geysteen hay'aan siyaasadeed iyo doorashooyin dalka ka dhacay oo ay xilligoodiina guul ka gaareen. Dadka Soomaaliyeedna waa ay ku xasuustaan. Maxaa adiga lagu xasuusan doonaa oo Soomaalida aad uga tagaysaa?
Well, I'm not so interested in my own legacy. What I'm interested in is that Somalia's current leaders leave a legacy of peace and democratic progress and stability that allows this country to progress. And
Hagaag, anigu sidaa uma danaynayo inaan wax gaara oo laygu soo xusuusta ka tago. Waxa aan danaynayo waa in hoggaamiyeyaasha siyaasaddu ay dhaxal nabadeed iyo mid dimuqraadiyadeed ka tagaan. Xasilooni u ogolaata dalkani inuu horumar gaaro, waana taa waxa aynu doonayno inaynu xoogga saarno. Waa hoggaamiyeyaasha Soomaalida kuwa laga doonayo inay taariikhda ka jawaabaan taariikhda Soomaaliya ee 19, 20, iyo 30 sano ee soo aadan. Markaasoo la weydiin doono maxaad Soomaaliya u qabateen, muxuuse ahaa mustaqbalkii aad Soomaaliya gaarsiiseen 2021-kii?
But really, this is a matter of the legacy for Somalia's leaders, and I think that's where the emphasis needs to be. They're the ones who'll have to answer to history, Somali history, in 10 or 20 or 30 years, when their grandmothers and grandfathers, and they're asked the question, what did you do for the future of Somalia in 2021?
Ugu dambayntii, aan kula kaftamay intii aad joogto Soomaaliya, ma baratay erayo ama jumlada Soomaali ah?
Well, I'm sorry to say that I'm spoiled by the high quality of linguistic skills by most Somalis who know many languages and often are able to speak with me in English. I also appreciate
waan dhigi karaa waxa ay soo jiitay tayada sarreysa ee dhanka luuqadaha ah ee qaar badan oo Soomaalida ahi ay leeyihiin, kuwaasoo weliba yaqaana dhowr luuqadood, waxaana ay marar badan igula hadlaan English. Waxaan sidoo kale ka mahadhayaa dulqaadka dad badan oo ii ogolaada in uu qof Soomaali ah iga turjumo inta aan hadlayo. Waxaan bartay dhowr eray iyo jumlado fara badan oo Soomaaliya. Waxaanse ugu jeclahay mahmahda tiraahda far kaliya fool ma dhaqdo, oo muujinaysa midnimada iyo wanaageeda. Waxaan kaloo bartay Soomaaliya ha guuleysato.
Wasapi moko e koki kosukula e longite. It's exactly the same thing. One finger cannot wash your face. So I think it's a good proverb.
Yeah, it is.
The other one, maybe just to say, is Somalia ha guuleysato.